jikwa n'okwu si na onye fee eze
Oh,
yes, Macanam. On your group was in the Afro, you got you,